ladies and gentlemen, another Waste Boys production.
Westside Music Block.net.
Black Frog Entertainment. Managers Mr. Moses. Betrayed Part 3. Black Swag Entertainment. 2 minutes later katokena under cheek of ya bona on the nizi bali katima swagi enili kutike mpila kantiko 90 yela kiena naba kungile kungile bama fela black black kofela bona kikatima ninja ndejisa shimba mali kialo yo ikela atozo la fela pande mwamwela kispia mabagia mali kwa lena mwavileze kipia zone boy baza jobu finisha akeni fosaka tonbo kushimba mali ni kukena makamota fauli takumata kamota stata kupala kulila zone boy fao mwavutata katima ninja zeza lake waswala data babulu mukako one go on the go wali vile zone 4 anyway let me introduce myself to you kina alfarianto young bali welcome to my story betrayed party to halusa ambola za intro zone kiva unjam nikifa ni masabule kona zemu chanama. Luckily enough, the door is the escape. Kusia fela ni malifo na easy escape. Katima ninja wacheza wali mpaso. Barushi mbeni fela mali luzo ni papa shop. But wait, wa building ilu sile mambo ni alpha. N boy ni ton boy amwe muyoba. Geta wa yofita maten. Luna luzu ile maten. Luyes escape uke luke na maten. Back to under jail for ni mambo they already gone. Aluyen as long as my shelling above one. Nani mambo lukebulika kwa bridge lumata siya bridge miakuna ya lubona inge proposal follow sweli nwa ipata pata lumabea fute divane fono mapata pata onafo konko itoke na pafoni ya kauli Alfarianto wizi kaifo planini kufile unyeza chwanfo mashele ingi mungi lekale kalema wana been waiting for your goal kwa maelika kusasa ni but I'm no longer interested anymore palufa polisi amoni humauni wachezi the story ya wibani kanibao. Yeah, yeah. 10 minutes later we are already surrounded. Mapoko la balalu babona la fela wounded. Dikanti foniko nebaso liquid. Twisa vali hands in the air. You are under arrest. Hand over the money. We got no time to waste and really wait. Mashelling ni falu nalu naona vali. Then you are dead. Niuna nakwalu na yona. Keva kokinya kokinya miengo ni gulu tupisa. Lutwa fela pium pium pium. Sniper for distance. Ufa bridge mapoko la basho for fast. Mambo jambo oli luitumezi boss. Luitumezi ahulu for saving our life. And I sniper only wait for saving your life. Man, I'm coming for you and all. I'm saving your life. For sniper, my black black konji my sneakers. Mwwe mongoli kono zengos for face mask. Kadoz who's a face mask. Kuli guess who's here. YP King Shaba. Yeah. Story fire TFA. Watch out for betrayed. But for ya TFA. Kina Alfarianto. Young Bali. Managers Mr. Moses. It's boy, I got you. Jim Rosa.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.
Nawambi, Nawambi.
It's me, H-Baby, run this.